kubanga netonya netulaba ensisira wezenkanye emyoyo. Misani abange tuina nyingi, mwabo Luganda tuina nyingi, abe mikwano tuina nyingi, hana yeno ya kulwala. Obulwadde ye misani omukwano, okulwala olabira abe mikwano, atera olabira atakuliko, amazima tegereza. Bwe nalwala juzi katono luntwale, naita kulugwanyo mube mikwano mwe nalindowoza, amazima mwanjabulira. Hana yeno ya kulwala, obulwadde ye misani omukwano, okulwala olabira abe mikwano, atera olabira atakuliko, amazima tegereza. Bwe nalwala juzi katono luntwale, nayita kulugwanyo mube mikwano be nalindowoza, amazima mwanjabulira.